musanyufu wamuwa obuyinza ku bitonde abifuge era abikumenga gwabuusabuusa katonda taliyo bwerimba zikusanze
tumuyimbire kabaka w'emirembe gyonna obuyinza bwe tebukwewo
bw'olowooza kutondwa kw'ensi okakasiza ntala amaanyi ge halleluya yesu osaanite birungi bingi byeyateeka mu nsi ebisanyusa amaaso yatonda eggulu okutali mpagi amazima kituufu mukugu yatonda ennyanja enjazi n'ebibuka mu bbanga bw'obitunulako toyinza butasuuta bulungi bwe
tumuyimbire kabaka w'emirembe gyonna obuyinza bwe tebukwewo
bw'olowooza kutondwa kw'ensi okakasiza ntala amaanyi ge halleluya yesu osaanite halleluya yesu osaanite twagaze kimu tumuweereze tulage ekitiibwa kye eri abatamumanyi bamutegeere beesigenga katonda baweeyo obulamu bwabwe gy'ali balyoke babeere mu nsi eno nga balina essuubi
tumuyimbire kabaka w'emirembe gyonna obuyinza bwe tebukwewo
kutondwa kw'ensi okakasiza ntala amaanyi ge halleluya yesu osaanite halleluya yesu osaanite
tumuyimbire kabaka w'emirembe gyonna obuyinza bwe tebukwewo
bw'olowooza kutondwa kw'ensi okakasiza ntala amaanyi ge halleluya yesu osaanite 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 halleluya Yesu osaanite.